بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Al-Qari'ah
Kugunda kwa phokoso la kiyama
Mal-Qari'ah
Kodi kugunda kwa phokosolo ndi chiyani
Wama adraka mal-Qari'ah
Ndi chiyani chinga kudziwitse za kugunda kwa phokoso la kiyama koma kudza wakomole anthu
Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth
Limenero ndi tsiku limene anthu wadzakhala ngati agulu gufe obalalika.
Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush.
Ndipo mapiri adzakhala ngati ubweya wopakidwa penti, womwazidwa ongowuluka uku ndi uku mulengalenga.
Fa amma man thaqulat mawazinu.
Tsona amene muyezo wake wa zinthu zabwino udzalemere ndi kupepuka zoyipa
fahuwa fi 'ishati radhiya
ndiye kuti iye adzakhala mu moyo wosangalatsa pa tsiku la chiweruzo
wa amma man khaffat mawazinu
ndipo yemwe muyezo wake wa zinthu zabwino udzapepuka ndi kulemera zoyipa
fa ummuhu hawiya
ndiye kuti mbuto yake ndi kuhawiya
wama adraka ma hiya
kodi ndi chiyani chinga kudziwitsa za hawiya
narun hamiya
umenewo ndi moto woyaka maukali